bomnyama bungaka isichonele inyanga andisalazi nelanga kanti siphi kuyabanda posi kona kunamawa nenduli zodwa kukho mnandi akukho mnandi ndinde
Come on.